datimsafi.com beberu
fina da classic
ajunjue
turirara ote godoro
urimi wambwa
leo dabode kaumeni kata mina daradara requesti uba leo amekujua umeni kata aso kujua tasefu kwenye shida yula nekujua na kukata kurogwa na ndugu shakuwa kawaida yanu anachoki omba nifenja kumbe moyo wangu kakachujio sifakiri yani sina ufakio narizika na chakwangu hata kidogo najikubali sina kashobo hizo
vitu vingine vipoteze usiruhusu vikukwaze vitu vingine vipoteze vimeletwa tu vikukomaze vitu vingine vipoteze usiruhusu vikukwaze vitu vingine vipoteze vimeletwa tu vikukomaze
sawa ndio upo kwenye game tena upo kitambo toka sijazaliwa wanakujua we mimi sina chochote kwenye itasnia
tulizaliwa sisi tulioko chini nyimbo tulibiwa
wana majina makubwa ila familia zao zote zinakufa na njaa
usiruhusu vikukwaze
vikukomaze
vitu vingine vipoteze vimeletwa tu vikukomaze
viache vikukomaze
vitu vingine vipoteze usiruhusu vikukwaze vitu vingine vipoteze vimeletwa tu vikukomaze
Beberu Aliki wana faziri chun 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 chan Shi Wana kusalimia wana nkwa BKP Brandy We Don Mendes Kaiser Laden Ana kusalimia nino BKP We Madame Bossy Big Boss Lassie Ana kusalimia msodoki za san Where don't get your yada? She?
Kuwa ngoma kali kutoka kwa datimsafi.com.